ngiyamthanda lo mntwana isuku lolo baba ngiyamthanda lo mntwana isuku lolo baba 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 ndombe amungathi nawubaza mina nawe sazovelela ubaba bomoza mina nazo zobaba nanento yethu sazokumela ubaba indalo nje sazovunyela ubaba umana sebazokumela ubaba nabo kule ulomhlaba bazobhokisa izindaba ngiyacela wenondaba ngiyolalelela ndaba
I'm not afraid.